Vita Ubungo Tazara za juu barabara tayari zinatumika. Reli yenye viwango bora standard gauge karibu inakamilika. Tanzania ya sasa mama,
ai mama,
ya Magufuli mama,
ai mama,
inawakawaka mama,
ai mama,
inapendeza sana,
ai mama.
Tanzania ya sasa mama,
ai mama,
ya CCM mama, waka mama,
ai mama,
inapendeza sana. Nasema jua lile literemke mama,
jua lile literemke mama.
Nasema wapinzani watetereke sana,
wapinzani watetereke sana.
Jamani, jua lile literemke mama,
jua lile literemke mama.
Wabaki wapinzani watetereke sana.
Magufuli hai,
Zanu wameka,
ka,
wame